Stay big music. Free boy alongside Saxy.
DJ on beats.
Honey, you are the one be looking for. You are the one be searching for. I am missing you. Yeah, yeah. Lakini kumbuka mapenzi ni mapenzi. Eneza kwetu wawiri tu. Hakuna mingine. Whoa, 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 baby. You are the one I love. You are the one I need. You are the one I want to spend the rest of my life with, honey. Lakini mimi ni maskini. Sina mali, baby. Pole tutaweza. Siti, mimi ni maskini. Sina mali, baby. Pole pole tutafika. I love honey, nakutamani. Mina kutamani sana. Nimejaribu kusema I need you. Baby, I miss you. Siti, nakupenda. Mina kupenda sana. Nimejaribu kusema I want you. Baby, I love you. Woman, why are you killing me? You want me to die? Why you are stressing me? Why? Oh, niambi unataka nini? Nikutafutia mbiwe. Unataka nifanyeche. Wadiwe kloro ligi. Ire bichwinya. Rokshe nibanga. Ire bipara. Wadiwe kloro ligi. Ire bichwinya. Ire mipara. Honey, nakutamani. Mina kutamani sana. Nimejaribu kusema I need you. Baby, I miss you. Nakupenda. Mina kupenda sana. Nimejaribu kusema I want you. Baby, I love you. Warafiki zangu wananitekelea. Hati sina mali. Siwezi nikakuwa na wewe. Wandugu wananitekelea. Hati sina pesa. Siwezi nikakuchunga. She's my baby. Wadiwe kloro ligi. Ire bichwinya. Rokshe nibanga. Ire bipara. Wadiwe kloro ligi. Ire bichwinya. Rokshe nibanga. Familia mutu, unatafuta nini? Unataka nini? Yeah, yeah. Honey, nakutamani. Mina kutamani sana. Nimejaribu kusema I need you. Baby, I miss you. Nakupenda. Mina kupenda sana. Nimejaribu kusema I want you.